He rap. Pira. I'm a black papa, chesko smoking kaya. Wananisikia wanagwaya, uneza mlamba ukitaka. Mina represent South side, east side, west side. Diga, nimesha andika, nimesha skika. Kama loudspeaker, nina mic. Ladies and gentlemen, sema chesko. Kuna penda hip hop, nimetoka ghetto. Vako DJ, niskizi instrumento. 3, 2, 1, in the wild, this just ni governmento. Semina hustle, kuliko Cassidy, MC, got condom. I'm a VPHB, tunawagwara, tunawashika, kama loudspeaker, niko hapo, watimbaji, chesko, wavumbuzi, justo, dani, tunawagwara, sobi, HB, dani, tunawagwara, isti, wavumbuzi, dani, tunawagwara, westi, watimbaji, dani, tunawagwara, titi, kiza pana mechoka, water lights dimu, and you pursuing them.
Asiyefunzwa na G-Dash na muadhibu. Sikiza WFU, mashujaa wa utunzi. Na kucheka mpuzi, hapa tu ni wajuzi. Bila shaka wa uguzi, changu appreciate. Bado na meditate, line to line, na calculate moderate. Kavepa, wachimbaji ingilia, wavumbuzi shambulia. Bado tuko moving, car movie. Fala tunakuacha uchi, fake MCs. We ni mtoto, tunakupa uji. Hii si soba, car pasta, lakini perfect, car master. Intact, car clusters, kambali now. Kawezani nao, ungana nao, kabla upigwe mambao. Kubali hii ni kali, sit car pressure tank. Gumu kuavoid, car nature, tamu shinda adventure. Na car diamond ni precious, tunakipon. As long as e-beat iko on, uliza oje. Tuna bang izo heads, kazi iko, shake izo dread. Break izo trend, chant na our my friend. Cause this music is big, kila kona, baka your digs. Street ni life, life ni music. Music ndio street basi, na kila kona na iwe live.
Tunawagwara, titi, kiza pana mechoka. What a light is dimming, and you pursuing them. The body where the day is true. Tafadhali tuheshimu makunani mkuu. Hii rap, tunawagwara, titi, kiza pana mechoka. What a light is dimming, and you pursuing them. The body where the day is true. Tafadhali tuheshimu makunani mkuu. Hii rap.
Mamiaka ni faster, mdogo zimekatika. Dani ya mchezo, diga ndiyo naitwa Giza, angry wa uthora na anatafuta kora. Forward, forward, backward na songa. Na konga, fake MCs na konga. MIC na roga, kitaxi na chonga. Bado na songa, usitani mimi onga. Kuchimba ni kuroga, digi ni kuamuka. Kijana sikiza, panda na kurauka. Msichana sikiza, dunia imeharibika. Lolote fanya leo, fanya pole na mwelekeo. Araka ina baraka, mwende fast na die faster. Yeah. Kijana Giza, bang is your head. Yet Bamas, Chesco, Giza, Justo.